me Mr. Planner.
Don't care, lolly, wonder, baby. Wanna tear to side my door daily. Oh no, no. Atakama wakijinunisha. Penzi letu limehalalishwa. Weka pose ni kupige picha, my love. Badae ukavimbe insta. Busi wasikize. Baby wapuuse. Busi waulize. Wepe kendo unainijua. Nikupe penzi like a Filipino. Ay, ay, ay. Nataka kudatishe mama. Oh, we. Uaminifu wazidi kipimo. Ay, ay, ay. Utotoni kurudishe tena. Kurudishe tena. Haya tunda chini, chini don't stop. Chini, chini don't stop. Mbaka chini, chini don't stop. Never. Chini, chini don't stop. Utani kuta chini, chini don't stop. Chini, chini, don't stop, mama. Chini, chini, don't stop, mama.
Baby, when you move like that, I love the way you move on top. Give it to me, baby, don't stop. I love the way you do the lap dance. Baby, when you move like that, I love the way you move on top. Give it to me, baby, don't stop. I love the way, I love the way you dance.
I love the way you dance, girl, I love the way you move. Ikiwa nawe stetereki na mtu. Nimenyosha juu mikono na miguu. Jina lako ntakuchora gata tu. Ulipo na mimi nipo. Emedodo Soboripo. Simple, take it simple. Ivo ndo ilivo.
Nikupe penzi like a Filipino. Ay, ay, ay. Nataka kudatishe mama. Oh, we. Uaminifu wazidi kipimo.
Ay, ay, ay. Utotoni kurudishe tena. Kurudishe tena.
Haya tunde chini, chini don't stop. Chini, chini don't stop. Mbaka chini, chini don't stop. Mama, chini, chini don't stop. Utani kuta chini, chini don't stop. Chini, chini don't stop. Yani chini, chini don't stop. Mama, chini, chini don't stop. Mama,
the way you shine like a morning star. Unakisi yule mtu kwenye mbala mwezi.
Niku kama tie kama gita.
Nikiwa nawe wala misipati usingizi.
The way you shine like a morning star. Niku kama tie kama gita.
Ay, 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 ay.
On the track.